Pierde Music.
Se te lunga, mama.
Yourself or a silo yin. Why shall we in a swinger fan of Shaba Manikasi? Why shall we in a shifambella shimatsi?
I know Matmutisa to any man in Savin. I'm going to tell you one of someone's fan of Shaba Man.
Oh, lady, I know Supandisa Shoko. Loko wana seba tena hiri koko. Iputi esto zunda misaveni. Wana wawena banga sengena miti rwe.
I know swami stress, my vile, my seken. Swabu tomu, swamti kele, ene swami sikele.
Ungarili mama, swita lunga mama. Ungarili mama, busi wana swita e.
As you know, Kurish one in a show one, she nankari was show. Minga wari man is a kahle sta fika na so. Na stiva kuri mga ban feel at pain tako. Sito teka nkari mara one day sta lunga. Shkwembo ayi tsotse mama nkari uta fika. Eish koba kuri man in kota kutwisisa. Kuri swilo swi ringani enda swinge fani.
Vata vana vula mara kambe sta hela. Vati vutisa kuwaye ava hleka. Loko se swilunga vatle vakuva lokendla. Varivana kuri yilo kwadelela. Yeku kwalendza ku pela swilo a swi tika. Ungarili mama, swita lunga mama. Ungarili mama, busi wana swita hela. Swita lunga mama, busi wana swita hela.
Olete, ukuba nkarhi wu se fika, u ta fika na mi ta popa. Loko ni popa va ni ta rila. Eish, i kha i rilisa hi ntsako. Olete, ukuba nkarhi wu se fika, loko fika va ni ta tsaka. Mi ta tsaka ecini ba nkulungwani. Nkarhi walowo mana mina xave ximovhana. Olete, ukuba nkarhi wu se fika, wuta figi tava proud kufana na van'wana. Swa ku yimbelela na tinsimu ta ku tsaka. Iku vana va mina va ta ni xavela movha. Va nakele yindlu ene ni khandziye bazi.
Swi ta lunga mama, u nga rili mama. Vusiwana swi ta hela. Swi ta lunga mama, vusiwana.